Baby sembele na mpembete kubyonna bye nkumatira bisembete siganza tenda nti nsombate bwe wayitamu bwe naguma nsengete zabalalambalaba bule nkuyita buleti balinda babisoso nkole katikulu n'emisoso angule ja kwetuma emirimu gye gitakole tebamanyi nna kemistre mundi nawe love ebibanje toli bebibanje tendiyelabigwa twezuse nekimanya we meant to be senono we meant to be yadengali nensobi ninensobi we are meant to be njagala nkugambe tesa no tesa nebwe nkugamba kesa no kesa bemba nkugambe tesa no tesa bwe nkugamba nywezela no nyweza njagala nkugambe tesa no tesa nebwe nkugamba kesa no kesa bemba nkugambe tesa no tesa bwe nkugamba nywezela no nyweza ndala nkukaka sikuwa njawulo naye ekibirwe sikulaba n'endwala gwe wandibanga gwe Escobar Pablo embeera nawe siba soba lwembala manya nti tata ne mama wange basimba katunda kalandize ngo ngambye tolipize sigana kulumba bwabompise nkusaba ntamase kunze topala oyo mulala muleke nabacala omufunira omutima ogucawa yakubuzanga notulojolikawa Baby sembele na mpembete kubyonna bye nkumatira bisembete siganza tenda nti nsombate bwe wayitamu bwe naguma nsengete njagala nkugambe tesa no tesa nebwe nkugamba kesa no kesa bemba nkugambe tesa no tesa bwe nkugamba nywezela no nyweza njagala nkugambe tesa no tesa nebwe nkugamba kesa no kesa bemba nkugambe tesa no tesa bwe nkugamba nyweza zabalalambalaba bule nkuyita buleti balinda babisoso nkole katikulu n'emisoso angule ja kwetuma emirimu gye gitakole tebamanyi nna kemistre mundi nawe love ebibanje toli bebibanje tendiyelabigwa twezuse nakimanya we meant to be senono we meant to be yadengali n'ensobi ninensobi we are meant to be njagala nkugambe tesa no tesa nebwe nkugamba kesa no kesa bemba nkugambe tesa no tesa bwe nkugamba nywezela no nyweza njagala nkugambe tesa no tesa nebwe nkugamba kesa no kesa bemba nkugambe tesa no tesa.